dhibaatooyin badan oo ummadan soomaaliyeed hormartay, gaar ahaan goboladanba iyo jiraan. Marka taas may jeedilahayni waayo aragnimo laquqaado dagaal may la reebo wiilalka dhaladeen waayaan wadimaka dhaladow inalaga la roojiyo daryaanka dhaha jarne xaaladooda habadjoojin a laka soo biyay. Alxamdulilah, saddex maalo maodan mara hayta arrintaasi habadjoojintii dhammaatii odayaal badanna isku aragayaan lamada beelood oo meelo ka daydaan maasa afar beelood boqol qodon layska raaliyo beesha laysaameediyaha ayeen dhul beereed layska dagaalay dhulkaasna dee dhulna manki lahay la yeele lan lahaynan meelaw dhulkana ma guuraw marka nafta la gooyaw ilaahay abuuru bikaali waay lan muslim naf muslim ee gooyina walaawsa naqdow wal gorada dad muslimiin a leeyi mayba jeelada lahayni dagaaladaas loo roojiyo intii doogan deegaasaoonta in dagaaladaas iraanba lankasta mas-uula saarinyi qofkasoo shaksigasoo ilaah haasi iyo awlaadiisa lasoo mas-uula ku saaran marka inta mas-uuliddaas wada saaran dhammaanta in mas-uuliddooda duugaan dagaaladan lan walban gunduda sidii liinroojii lahay yaa dadka dhanka baaqe lamada beerood walaalo waay dadki dadaniiskigi waay inay dagaaladaas roojiyaan is argaan dadka leera waahlohilli walcag biini isku aragtaasow isku aragan dadbadan isku aragan qaranka baka ku jeedi qaranka baka ku jeedi walboradkii ciilmaawudinkiiyo baka ku jeedi dadkii duurku roogay naftatiyo baka ku jeedian marka may jeerada lahayna inay arrintaas daniinshal mirno oo la roojiyo dagaalkaasi walaal la walaagay oo leh kubashee jirona miiska wada xaajoodka laka wada kulmo laka wada hadalo intaas yaa raayigeegi saliimkaana kaasaa dhiga lankii hadda dagaalan han kala taagowna isu dagaalan aragnaan maleeye waliba seeyi amba lan horbo walboon ku galna yaa naqda kora marka dad walaale waa dadkana dad hadda wala noocaasa inay iska dagaalan oo laka dhegaysadi karo amba reerkaasaa isdagaalay hataa naftatii eediyadan mirno marka sidaas ayaa eran lahay.
Ogaantaada imisa wax khasaaraho ka dhashay miyaa jiro dagaaladaasi labada beled u dhexeey?
Aad iyo aad dadaalo khasaaro badan kudhi dhimashada ilaa shan sidana dhaawac u sideedas qof iyo waxyeelaha ku deertay sidde qof oo dhaawac ah iyo nay shan qof oo dhimasha waay khasaarada intaana deerkeeda
gartay. Muxuu salka ku hayaa marka dagaalkaas?
adeer horantii bishaagay salka waxaa ku hayaa dhul beereed iyo layska haysado dhul beereeda salka ka hay dhulkaasa layska haysado marka dhulna lanshee iskule lankii lahaye lahade walku wada hadale walaadi oo kale oo arrimahaas ee marka muhiimada koowaad mid waa inay dagaalka roogtido muhiimada wala kaleena wala hadalo koru marka wala ka bedelada kormale nafta qaaliga wala ka bedelada kormale marka dagaalada in la roojiya lena dhibaatada haddaba diidi wiilashii ka dhamadi iyo nay gabrihii ka dhamadi maanaqda ahayn haddaan laakiin dhul yaalanay ogoyaalkani iyo awowyaalkana yaa roogeen dhulkaas yaalanay lankii rogookan manaafa sidee lan dhulkooda siis mari walba miinka jaraan marka in dadka lindayna liirbayna muhiimada koowaad lanna lan muku adkaada lanna lan ogsiyiin dagaaladii soomaaliya labaatan shan sano rubaa qarnisoodi lana meelisu deegankiisu deganahay lanla ku kuyay deegaanadaas kala degi eedan yari haddi garto farkutiris waay haddi garee ma gari kora ma gari kora lana mindishay meelisiyaal iyo beertis meeliyaal iyo ceersheyi warsi meeli ku qodana i goobshay meeliyaa isu roge marka sidaasaan lahaa inay lan walba dagaalanku isku dhaafo kuwaanta waa waxyaalihii hore waaye aragnamo ku gaadooda
waa yahay dagaaladan beeraha wada dagaalamaya ma hore ayuu markaasi dhowr mar u dhex maray mase waa markii ugu horreysa?
adeero walyaro soo doode aho mar hor mar dhataasaa jari hal qof leeyaha ka ikaayti laakiin beerahaas warren isgaadadeen isku arkooyaan ebed lama sheegin.
Gabagabadii farintaada ugu dambeysaa u direyso beeraha wada dagaalamaya?
may lahaa walaalayaal inaysan roojinaan dagaalkaasi, maysin lanaa inaysan meelaniiska koytaan, maysin lanaa inay cayiin ku talataan, maysin lanaa inay horumarkin ka shaqaysaan, maysin lanaa inay dagaaladaasi dhibaato mooyaan walkaleesan siinshaan online isagoo qalbigiin shalkabi isagoo boqol isku dileen isagoo wal dhibaato iska suu bideen hadhow maslahabasaan shilaytana isbisoogasaan marka inta shilaytada linderna shilaytaa ee biyaha ana maanta inaad u soo dhaafay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.